eɗen gondi jamɗe joyi ƴaɓɓorake mintaji sappo e joyi studio kalangu kettiniɗon kibaruji mum e fulfulde komin Omar Hamma janganta o. E nder koye kibaruji meɗen hawride nayaɓere waɗama hande subaka o nder gallu meɗen Ñamey. Nanni laawol laamu koƴagol gar renude to enda nder région Tillaberi accitama. Yewtere meɗen pindinon hande haltanana dow filla gattol ɗum woni Aratcé e coggu muɗum nder commune Dungu département mo Kanthié, kando woni ko kartirte kibaruji meɗen fulfulde. Kodi jamirte moɗo hande subaka o hawride nayoɓere waɗama ley gallu Ñamey ɗo enda hawride horeɓe leyɗe joyi ko laatiɗo enda Issoufou Mahamadou mo leydi Niger, Mohamadou Boiry mo leydi Nigéria, Alassane Ouattara mo Côte d'Ivoire, he For Niassimbe mo leydi Togo, hawriɗo enda mo leydi Ghana biyeteɗo Nana Okufo. Nde hawride du waɗa kenana batte yaade waɗa ɗo enda beccaji ɗum woni ceede gote. Yerunino niɗɗo joom andal biyeteɗo ɗo enda professeur Issoufou Mayaci hollir janguinoɗo enda nder jangirde université mo Ñamey. O wi gaɗol ɗe ceede yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi hunde noon ko wallata sanne far arzuku yaade leyɗe ɗum woni hedde leyɗe CDAO. Hande subana o bandimin Mokhtar Mahamadou ye yewtido e makko, nani ko haalido majju.
Il y a beaucoup d'avantages qu'on peut tirer de
no wodi nafaka mawuka ka himbe kebata de no tawa der fedde leede golli doje ceede gote de gonga no wodi sador maji di himbe bawi gi'i der majjundu misali de leedi no tawa der fedde de di wawa yenyini na jippini cenji on kairitan amma jon en ande luggi didde du filla lumaku e kawrul jawdi leedi kolli ko nafaka kan buri dudde. Samir Amin wi'i ko illa hitane duubi ujunere e keme jeena e la soyitati e jeenay jori hamani yami kan ƴewa no wade o tawa ceede sefa gonade no gollire der wakkati mum ɗe laabi mum moƴƴinama ko watta himɓe keɓi barke majje amma kas der wakkati mum ardiɓe leydi France paamay ko hiɗi wi'ude sey ɓe adi laabi cattuɗi gon burtinol ceede gote ɗe leyɗe CDAO gollirta no woɗi sanne no nafa du amma ko bi anmi woni no hani ɗum waɗire gonga ɗum waɗire ɓerne warre du.
Je dis qu'il faut que les gens soient de bonne foi.
Gomnati leydi Niger hoƴƴino laawol laamu gar renude ɗum woni ko mbiite nokkuuje tati ɗo enda nder région Ilou sappo e jeetati lewru septembre duuɓi ujunaaji ɗiɗi e jeɗɗi bittinoɗo ɗo. Ɗum do dartana région mo Difa yaade hedde région Tawa e Tillaberi. Ɗo enda ley Tillaberi ni ɗum ƴewtana ɗo enda département mo Walam, Ayaru, Abala, Bani Bangu e Bankilare. Ɗum ɗum ƴewta ɗum do Illu lewru mars wittini nu ɗum fuɗɗa e kaɗol yaano warta mooteje. Nani ko mbiyeteeɗo ɗenda Barmini Kaboye, préfet mo Bankilare, haali no ngol laawol accitangol ko ɓe mbelti e majjum. Hande subana o Raylat Soumana noddimo e callalo, nani ko winiɓe dow majjum.
Minen e giiɗe amin laawol adanogol ngol no wooɗi sanne ngam igol wallira ko watta himɓe mbaawi hisinde leydi meɗen bomɓe wujjooɓe no naatadi mo to fuu gi'aaɗo no yiilo no haani darne ƴeewe ngam no waɗo bonɗo gon tawa dow makko. Amma hannden laawol ngol sembe maggol ɓuytirama jamma yannde jeɗɗi faawara yannde jeegom subaka loreji e motoji kaɗa piilo tawaɓe koyɗe ɓen du to yannde jeetati jamma waɗi no kaani paddo koyɗe mum en faa weeta. Ɓuytol sembe laawol ngol minen ardiɓe min nanay belɗum majjum amma ɗum fuu haɗata min ƴeewan no waɗe fuu ko watta kokkoɓe min habaru kokkila wimin habaru on ko watta minen du min jottiniimo e mo haani o yottini fuu heɓa ko waɗoyte fuu ande no waɗira.
Ndel tarkulundu fedde ardangal jangoɓe ɗo enda ley leydi meɗen Niger ɗo enda nder jangirɗe université burtini kengan nogay e tati lewru octobre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom. Ɓe mbi jamray e gomnanti ɗum woni laawol ngal hoƴi ɗo enda dow filla laawol laamu kawjingol kawrol jawdi gollirtende ley duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati sabu ɓe kolli ɗo enda ngol laawol laatingol no waddanan saɗormaji mawɗi far ngurdam ɓiɓɓe leydi. Salha Keyla ɗiɗaɓo secrétaire général mo fedde maɓɓe yenu fammini bandimin Tarnane Fouday Ahmed domajjin.
Nous ne pouvons pas continuer à cautionner.
lawol laamu leydi kawjingol kawrol jawdi gollirteendi ngol himɓe no he jancudegol ngam igol deka dongal kesal gom ngal himɓe mbawa dondi. Ɗum ndu waɗi komin mbi'i min mbawa jaɓi lawol ngol joɗɗine nder leydi meɗen. Fedde amin wakkati fuu no tawa hadde himɓe leydi ide fansanoɓe du nde lumaku woni wala no waɗo naade ɓe mbawa kawri jawdi ndi ɓe gollirta. Ko waɗi fuu kamɓe gaɗi ɗum. Ko hani woni gomnati ƴewtino fonna deydey ko himɓe mbawi.
Fedde jinganore sukaɓe ummatore nder leydi meɗen Niger indi tirtende ɗen nde Mosen hande subana o woni koɓe noddi hokkoɓe hibaru gam famminde nimɓe e wiide ɓe jamra e lawol laamu kawjingol kawrol jawdi gollirtendi ko duuɓi 2018. Ɓe kolli dow ni nden tarkuru maɓɓe kamɓe Fedde jinganore sukaɓe ummatore ɓe haali ko ngol lawol laamu leydi koƴagol dow kawrol jawdi ɗum waddana no waɗan ko ɗum rimanta saɗorma far gurda nimɓe woɗi du fande lawol ngol hoƴede ɓiɓɓe leydi Niger hewɓe mbi jamrayɗe mum fande muɗum yarede to suudu assemblée mo leydi meɗen Niger. E jahangal nayaɓal dow filla durwidol e jonte paɓɓe ɗum woni ko debbo députéjo mo leydi Espagnol ardi waɗama kengal ley département mo Dakoro. Ɗum do ngal gallal du gam tefude ɗum woni accude mayumay sukaɓe ummatore latiɓe ɗenda no gondi anoɗo lebbi 55 yottade ley. Ɗum ɗo ɗum woni heɓande mosola mayumay ɓe sukaɓe kamɓe du waddi koɓe jeeyi ley commune mo Kornaka yaade on li Carmel Quintela ɗum woni députéjo mo leydi Espagnol nani ko wi bandimi Adam Umaru dongal jangal maɓɓe.
Para mi ha sido un placer.
Ko tawami nder moɗon ɗo ɗum weli kan sanne caggal majjum Fedde hawjine jawdi leydi duniya dow durude nyawiji tati ɗi miɗo miccintina on du Fedde jawdi duniya de ko duuɓi 2016 walli himɓe ko watta miliyoji lasso ɓe keɓi ɓe kisi na wallaji ɗi nder leydi Niger ɗo gomnati walliti sanne kan e gouverneur e himɓe walloɓe jonte paɓɓe ɗe kanjum ɓuri torrugo himɓe. Ɗum saabi no hani rewɓe tindine sabu kamɓe woni inniraɓe kamɓe woni dekiraɓe sukaɓe du yite hakkeji maɓɓe hakke maɓɓe woni du fillal cellal maɓɓe. Leydi Espagne e Fedde hawjine jawdi duniya dow filla e durudugo na wallaji ɗi no ɗon no golla sanne sanne nder gure ladde suudu députéji amen du no wadda ballal mum sanne.
Kenga altina woni ko leydi Algérie waɗani dokkal gineji jangirɗe sukaɓe ɓe Agadez. Commune on do lekkoloji nayi ɗi woduɗi sukaɓe to nokkure to nyamnimte kamɓe jaha kokka ka mballa to kawjiɗo sukaɓe nyamminte yaade sarusi kawjiɗo jangirɗe pamare ma Agadez on o wi ka mballa kano wallan sukaɓe tawaɓe nder nokkuje to durteɓe nani ko wi kanko biyeteɗo ɗon dan Iliyasu Ibo ko wi bandimi biyeteɗo Musa Mamman domajjo.
Ngal dokkal waddama gam communiji nayyi ɗi enɗan fuu heɓene min jaranɓe min kokkuaka hanuɓe hokkede fuu lekkoliji amin ɗi goduɗi hono ko wiyete kantine ɗum wonnoon to sukaɓe jangoɓe jogete no ñammine no woodi saɗormaji so nini ñamdu ndu enɗan jacci seeɗa fuu on jiyan sukaɓe hewɓe garta.
Jango ni mbi'en nogay e joyi lewru Octobre yaade alkamisare nogay e jeegon lewru Octobre duuɓi 2017. Ɗum woni hawrinde gowaɓere no waɗoyto ɗenɗa nder leydi meɗen Niger to suudu ɗum woni mawndu wiyetende palede congrès ndu gallu ñameɗum nde hawrinde du ƴewtana ɗenɗa far rewɓe e sukaɓe ummatore kumtana ko'e mum hajuji mumen. Ɗum du no mbiyeteɗo madame Hadisa Amadou Maiga jon campani gaɗo kaddule kam woni ardiɗo ɗum ko wiyete ɗo nda handi line yerno sigila on ɗo ni wotiri nde hawrinde no tefam ɓurɓe wawde ñogol kamɓe du e rewɓe e sukaɓe ummatore cingoɓe dow filla campaniji ko'e mum. Mbiyen ni ɗo nda ana ko datta ni nder jemma nogay e ɗiɗi yaade nogay e tati lewru Octobre bittiɗo ɗum woni anonimɓe tawaɓe ɗo enda ɓargol bureau joɗanigo mo leydi Nigeria tawaɓe ɗo enda nder leydi meɗen Niger e jonde ndiyam yeeyi bonnino newiɓe fa waddi ɗo enda bononda guineji mawɗi. Ɗum ɗo tawa kena ɗo enda no tuyuyel kawjingol tawangol nder campagne kawjiɗo cotto ndiyam mbiyetegol sen kan yeeyi ɗo enda maɓɓi toy faa faddi nokkure to nyiɓeteegon. Wakkati ni banndimin ɗo enda biyeteeɗo Habibu Garba yehi o yewtidi e biyeteeɗo Sule Ali Garance laatiiɗo no tawa nder ɓe mo bonanda waɗani.
Ko waɗi ɗum ni woni hono tiyo mawɗo mo Sen njaarowo ndiyam faa to cato won to kañum woni ko fusi. Ndi ɗum fusino nden wonno ko ndiyam ɗan tinni no ila tokkiti bolangal ambassade Nigeria yehi naatode gootol ngol fayi maayoyaade faa yetti e nokku to Booba Still Ferros wonno ñiɓa sey kanko o faddi ndiyan ɗan o ombi laawol ndiyan ɗan layi. Nden wonno kadi ɗan delisi ɗan tokkiti ɓaade amin ɗan warɗan naati nder ɓaade amin ɗon enɗan an kay ni ɗan waɗi ɗon bonanɗo sanne de ko Allah wallirni woni waɗa nawniiɗo waɗaydu konɗan maayiɗo de are amin kay boni sanne ko watto galleeji jeetati woni ko ndiyan ɗan bonnini. Jooni ni min noddi UC wari ƴeewi no ɗum wayi photoji hoƴaama wakkati mo kaalte o du minen kenni minen moƴƴina ko boni ɗum
tafo.
Ɗum do faande mbaddi min tefi hawra e kawjiɗo kampani ɗum woni nyiɓol nokkure laatiide Sabo e bonande dey o salake notaade men.
Studio Kalangu
sigilaaji Studio Kalangu
Agades
do Radio Sara
lamba capanɗe jeena e jeɗɗi FM
Alik
do Radio Kausen
lamba capanɗe jeena e nayi FM
Jingimi
do Radio Dilerem
lamba capanɗe jeena e jeenayi FM
Kabalewa
do Radio Mambio
lamba capanɗe jeena e jeenayi FM
Dogonduti
do Radio Dallol
lamba capanɗe jeena e ɗiɗi toɓɓere e jeetati FM
Walam
do Radio Baru
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere e go'o FM
Tera
do Radio Liptako
lamba capanɗe jeena e jeetati toɓɓere e jeɗɗi FM
Dokoro
do Radio Muria Dakoro
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere e go'o FM
Nyamay
do Radio Scout Mukarteji
lamba capanɗe jeena e toɓɓere e jeenayi FM
Madawa
do Radio Sarawnia
lamba hembre ɗiɗi toɓɓere e go'o FM
Tanut
do Radio Damergu
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM
Studio Kalangu.
Non ni en garta e yewtere meɗen pindinal yerno kaalirnoomi ley commune Dungu tawaɗo nder département mo Kanthie nokkure noon laatiinde Aratthie ɓuri watteede. Ngal gollal Aratthie du no walla nimɓe tawaaɓe ɗon sanne far wakkati saɗoro maaji muɗum. Ɗum waɗi ko yehi ɗo enda min jehi min jeewtude e bi'eteeɗo ɗo enda Munde ha Elhaji Manjo laatiiɗo no watta ɗum woni gese Aratthie nani ko haali dow muɗum.
Hakika ni manomin Rakeni alherin da muke samu
mi gado gollal Aratthie no nafaka ko min katta nder mun kan wani misali nde on awi hektaruji ɗiɗi tati mana en oɗon mbawi hebde ujunaji hembre ma hembre e laso yaade million goto. Gattol Aratthie ngol ko wallirtam woni wakkati kon seni ndungu woɗayi kanƴum wallirtamu ceede ko min katta e connal Aratthie on do muraduji kewɗi min gaɗirta ɗum. Miɗen mbawi sodude dabbaji hokka nimɓe mbira fa faya sonna kadi min cooda gawri wakkati kettol gam cadaki
ala jari akan kasuwar da kake yi
to mer on fahande gollal Aratthie ngal gatte tengal hunde non ko laati no walla be sanne fal gattol arzuko fudu wakkati dabbunde o dum buri yaade koƴol ƴombe Aratthie de e coggo mudun nani ko biye tedo denda yaw yahule mer mo Dungu wi
la commune Dungu e reconnu
commune Dungu o no andira sanne e gattol Aratthie le lebbi nayi yaade lebbi joyi gadoji ko ƴombe Aratthie de ite no wodi arzuku natono commune on to wattoɓe Aratthie ɓe e hoƴoɓe ɗum ɓe wodi dumin tawi kake yiide ko arzuku mawɗo woni no natano commune on wakkati ittol Aratthie on jon o komin elata kan woni wattoɓe Aratthie ɓe kawra e wadde sigila lobbo do filla connol Aratthie on e fa handen toye min kepta kam pani bayle nomin Aratthie o ko nawtorte ɗon to bandimi biyeteɗo Habu Sarki Sale kan waddi nde yewtere pinnile joni wala fof ko mbawmi yiide on sana wiya Gongo Mamadou Dantani kan warta wadde ɗo endan ɗengal kibaruji ɗengal Hawsankore jango jaɓɓoɗon Soumana Amadou min Omar Hamma wiyte on kirtonto jan hirti kettine sigilaji Studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook Studio Kalangu
Facebook Studio Kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum